namhlanje inhliziyo yami buhlungu babo yozishiya yozishiya ingane zami mine
Oh,